Awu senkulile ngalokhulekwa. Asenkulile ngalokhulekwa.
Labafana bamanje abakwazi ukunyamezela. Makhona abadala nje ungasaba ukuphela indlela. Buzwa kwabaphambili kuyokusiza ukubhokobhela. Hey, nomhlaba uyahlamba mntanami kuyokusiza ukuhlonipha. Safika ngendlela thina yezwe lomthani. Hayi sekonakele mntanami awuya kukoyeka. Yini abatheleli ingane yami sesifilwe isombisi.
Mangibhala le ngoma ngijiza ngifikelwa nyembezi. Mkhumbulo uManqoba umakama ungishiyeleni. How no baba wangishiya ngisesemncane ngiseleleni. Uvuka nami kodwa ngikhalwa ngifundisa umsebenzi. Yebo ngifundisa umsebenzi wathi kunzima emhlabeni. Sekhinto ethelela nguqe phansi ubuthosa bukhokheli. Mashiya amahle yeyeni Jomba indala how yeng. Zohlala ngikhumbula imyalo yakusahlela enhlizweni.
Bathi khokho manqobo Mashiya ibuse sosa. Bathi khokho manqobo
njalo ngoba ndiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke makhulu. Ndibulela yonke into owandenzela yona. When mama died granny, my world came crumbling down. Ibinguwe who helped me pick up all my broken pieces. Wandikhulisa, wandifundisa, wandisondeza, wandenza umntu ebantwini makhulu. Makhulu ndiyabulela for the person you made me. My words have tears in them because of my deepest gratitude. You've been heavenly, dude. A love like ours, yakhiwe ezulini. Uyichomi yami when everybody has turned against me. Uyandihlekisa, makhulu, ndiyakuthanda. Makhulu, ndiyakukhumbula, ndiyakukhumbula.
Bathi khokho manqobo Mashiya ibuse sosa. Bathi khokho manqobo wemaphoroba umsebenzi yami.